Ansafuni mcholo, ifunu tando lupe manito, senkatele, wogusayena ma contract otando.
Mana ngiphuza lutshwala mina, ivela ngishiyane nomcholo. Mana ngiphuza lutshwala mina, mina vela ngishiyane nomcholo. Yeah, ngishiye umcholo mina. Yeah, ngishiye umcholo mina.
Ansafuni mcholo, ifunu tando lupe manito, senkatele. Wokusayina ma-contract othando, ansafuni mcholo, ifunu uthando lupemanenti, senkathele. Wokusayina ma-contract othando,
ngiqale ngothando, makuyumamo, nangulayo uRichu, akukho umehluko, bonke bayafana, kunentingekhatshana. Sengisaba ukuthande duze,
ansafuni mcholo, ifunu uthando lupemanenti, senkathele. Wokusayina ma-contract othando,
ansafuni mcholo, ifunu uthando lupemanenti, senkathele.
Wokusayina ma-contract othando,
yazi bengophela uthando labe. Yazi wanyenza iskorobo, yazi bengutandile aya. Yazi wena wayidlala ngami, yazi bengupila uthando linge. Zona mina vele ngiyakuthanda, kodwa inkinga wena ongidlalile. No no no,
ansafuni mcholo, ifunu uthando lupemanenti, senkathele. Wokusayina ma-contract othando,
ansafuni mcholo,
ifunu uthando lupemanenti,
senkathele.
Wokusayina ma-contract othando.